Funami, kuzanunda watu zitendelea. Haizo, baisheke sosiete ya mbatisha watangamia. Baisheke maisha yangu na weti nyangwe. Uniwangusa, univenua, univara. Hati uegeti ubahara. Kula siku na jiviwa unibu.